Isaiah 38 verse 1. Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula, wayephansi kokufa, kwafika kuye u-Isaiah umprofethi indodana ka-Amose, wathi kuye, usho kanje uJehova uthi, yalela indlu yakho ngokuba uyakufa, awuyukusinda. Verse 2. UHezekiya wayesephendulela ubuso bakhe odongeni, wakhuleka kuJehova. Verse 3. Wathi, ngiyacela Jehova ake ukhumbule ukuthi ngambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo, ngenzile okuhle emehlweni akho. Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Verse 4. Lafika ku-Isaya izwi likaJehova lathi, verse 5, hamba uthi kuHezekiya, usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyihlo uthi, ngizwile umkhuleko wakho, ngibonile izinyembe zakho, ngiyakwenezela insukwini zakho iminyaka eyishumi nanhlanu. Verse 6. Ngiyakophula wena lo muzi esandleni senkosi yase-Asiriya, ngiwuvikele lo muzi. Verse 7. Lesi siyakuba isibonakaliso kuwe sivela kuJehova sokuthi uJehova uyakwenza lokho akukhulumileyo. Verse 8. Bheka isithunzi sezinyathelo, ilanga elizehlile ezinyathelweni zelanga zika-Ahazi, ngiyakusibuyisa izinyathelo eziyishumi, ilanga labuya-ke izinyathelo eziyishumi ezinyathelweni elizehlileyo. Verse 9. Ihubo likaHezekiya inkosi yakwaJuda lapho ayekade egula wasinda ekuguleni kwakhe. Verse 10. Ngathi, ngiphakathi nezinsuku zami ngiyakungena emasangweni endawo yabafileyo, ngaphuciwe ingxenye eminyaka yami. Verse 11. Ngathi, angikumbona uJehova, uJehova ezweni labaphilayo, angisakubuka muntu, nginabakhileyo bezwe. Verse 12. Idokodo lami lisishuliwe lasuswa kimi njengetende lomalusi. Ngisongile ukuphila kwami njengomaluki, uyanginquma esalukweni, kusukela emini kuze kube sebusuku uyangiqeda. Verse 13. Ngakhale kwazi kwaba sekuseni njengengonyama, uyaphula wonke amathambo ami, kusukela emini kuzobe sebusuku uyangiqeda. Verse 14. Ngatshiyozisa okwenkonjane, ngaliliselisa okwejuba, amehlo ami aphela ngokubheka phezulu, Nkosi, ngiyacindezelwa yiba isibambiso sami. Verse 15. Ngingakhuluma ngithini na? Ukhulumile kimi kwenzile yena. Ngiyakubinyabinyeka yonke iminyaka ngomunyu womphefumulo wami. Verse 16. Nkosi, abantu baphila ngalokho, nokuphila komoya wami kukulokho kuphelele. Ngalokho maungiphulukise ungiphilise. Verse 17. Bheka kwakungokuhle kimi ukuthi nganginomunyu, wena wawuthanda umphefumulo wami, waze waphuma egodini lokubhujiswa, ngokuba uzilahlile nyovana zonke izono zami. Verse 18. Ngokuba indawo abafileyo ayikubongi nokufa kukudumisi, abehlela egodini ababheki ukuthembeka kwakho. Verse 19. Abaphilayo bayakubonga njengami namuhla, uyise uyabazisa abantwana ukuthembeka kwakho. Verse 20. UJehova uyakungisindisa, ngalokho siyakubetha ngezingubhu ezinezintambo zonke insuku zokuhamba kwethu endlini kaJehova. Verse 21. U-Isaya wathi, mabathathe isigaxa samakhiwane basibeke ethumbeni uyakusinda. Verse 22. Kepha uHezekiya wathi, yisibonakaliso sini sokuba ngiyakwenyukela endlini kaJehova na? Isaiah